murumva Radio Ijwi rya Amerika. Turabasuhuje inshuti muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika, tubahe ikaze mu makuru yo mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru turahera kuye mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika, nyuma turakomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, aho guhera isaha 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Leta ya Uganda ejo yatangaje ko ingabo zayo zizaguma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihe cyose gikenewe kugeza zitsinze abarwanyi b'umutwe wa Kiyisilamu wa ADF urwanya ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Museveni w'icyo gihugu. Ubutegetsi bwa Uganda bwavuze ko buri mezi abiri hazajya hakorwa igenzura rigamije kureba aho ibi bikorwa bigeze. Uganda na Kongo byatangije igikorwa cya gisirikare bifatanyije cyo kurwanya abagize uyu mutwe, ariko kugeza ubu nta byinshi baratangaza ku ngano yacyo cyangwa igihe kizamara, nubwo hari abakomeje kunenga kuba ingabo za Uganda ziri ku butaka bwa Kongo. Amakuru yatangajwe n'abantu babiri bo mu nzego z'umutekano za Uganda kongera kwemezwa na kimwe mu bitangazamakuru bikorera muri icyo gihugu, avuga ko kugeza ubu abasirikare 1,700 ba Uganda aribo bamaze kwinjira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya umutwe w'inyeshyamba za ADF zifitanye isano n'abarwanyi ba leta ya Kiyisilamu. Minisiteri y'ingabo ya Uganda ntiyemeza umubare w'abasirikare yohereje, ariko yavuze ko yohereje abasirikare barashisha imbunda nto, inini, ibibunda bya rutura ndetse n'umutwe w'abasirikare bafite ubuhanga bwihariye mu by'intambara. Yavuze ko bazaguma muri uru rugamba rwahawe izina rya Operation Shuja. Shuja bisobanura intwari mu rurimi rw'Igiswahili. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ni umwanya wahariwe ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka tukwifurize kugubwa neza aho ukurikije Ijwi rya Amerika ivugira ku 104.3. Uyu ni umwanya mumenyereye tubagezaho ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera Kigali mu Rwanda. Iki kiganiro mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikro mugiye kubana nanjye Mugisha Doris. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku myumvire mu bakobwa bakora mu tubari.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe, cyangwa se badakora bimwe, bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane, kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemuka.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104.3 FM.
Muri studio rero munyemerere nakire abatumirwa dufite, mereye ndabona iburyo bwanje hari umusore uratangiye twibwira uvuge aho turutse nibyo ukora ubundi tukomeza ikiganiro.
Amazina yanjye nitwa Munyaneza Rugwiro Prince, nkabando umunyeshuri ndangije umwaka wa mbere wa kaminuza.
Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Tanta Owell, ndaje seconda vuba, mfite proje nyinshi nyine ndi kugerageza gukora nyine nubwo bitaragenda neza.
Ngira ngo mwabumvishe neza, aha ni umusore n'umukobwa dufite muri studio kano kanya, tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku myumvire mu bakobwa bakora mu tubari.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari. Turi kumwe n'abatumirwa batandukanye harimo Prince ndetse na Donata, bari kugenda batubwira batuganiriza uko bumva cyangwa se bafata ndetse n'imyumvire bafite ku bakobwa bakora mu tubari. Hari byinshi bigenda bivugwa, aho usanga umukobwa ukora mu kabari afatwa nk'indaya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umukobwa ukora mu kabari umufata gute, Donata?
Murakoze cyane. Njye ku gitekerezo cyane cyo mbyumva, umukobwa ukora mu kabari nta kintu bitwaye, ni byiza cyane abari gukora kugira ngo aziteze imbere.
Njye ntago nemeranya na mugenzi wanjye
kubera ufite nizihe nyingo.
Hari ingingo ebyiri ninza ko ntwaye ndazisobanura. Kwagendera ku bijyanye nk'umuco cyangwa imyumvire abantu bafite hanze kuno mukobwa mufata na risque ahura nazo muri ako kazi. Mukabari umukobwa ahura na risque nyinshi cyane. Tugendeye ku ya mbere, kugira ngo umukobwa agiye gukora mu kabari bambwira kugwa neza ku bakiriya. None ibaze kugwa neza cyane cyane ku mukiriya nk'umuntu wasinze, harimo cyane cyane ihohotera rishingiye ku gitsina, ku mubiri, n'ibintu ahura nabyo. Kandi ni kenshi twumva amakuru nawumva ngo umukobwa ahure n'ihohoterwa ngo icyatanze kirego ngo amuhohoteye mu kabari, kandi ibyo ntabizi ko bibaho. Nk'ibyo rero bahura nabyo, ariko n'ahantu yajya kureka ko ako kazi niko kaba kameze. Numva ku mukobwa ahura n'ingaruka nyinshi, kandi akenshi ntabwo abona ahantu abivugira, kuko mu kazi akenshi ibyo bari babwiye ngo mujye mwirwara reka gutya, kandi urumva hari ikintu
nshaka kubivugaho. Ubundi baravuga ngo nta kintu kijya kiza mu buzima bwawe kitakuvunnye. Ntekereza yuko iyo umuntu agiye mu kazi ajyana intego zitandukanye, ntabwo mu kabari umukobwa ashobora kuba indaya, kubera yuko no mu buzima busanzwe ahantu hose haba hari abagabo. Ntekereza yuko niba ugiye mu kabari ufite intego uvuga ati ngiye gukora, nshaka kuzakora business yanjye cyangwa nshaka kuzayagura, hari n'uburyo ashobora kuba yikora afite n'ibindi bintu byinshi akora, ariko akayikora mu buryo bwo gukuza akazi ke. Ntabwo waba indaya ahantu hose haba hari abagabo, ntabwo ari mu kabari gusa rwose, ntabwo mbyemera.
Mukomeje kumva impande zombi icyo zivuga kuri iyi topic yacu, cyangwa se insanganyamatsiko yacu ivuga ku myumvire abantu benshi bagira ku bakobwa bakora mu kabari. Reka dufate umwanya twumve ubuhamya, tugaruka mu kanya muri studio buri umwe agira icyo atubwira.
Mu kiganiro ejo turi kumwe na Emilienne, akaba ari umukobwa akoraga mu kabari, ariko mu minsi ya vuba nibwo akavuyemo ahindura imirimo. Aratubwira zimwe mu ngaruka yagiye ahuriramo nazo muri imirimo yo gukora mu kabari, harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'ibindi.
Ubwo n'ubundi nakiraga abakiriya, noneho hari abagabo bazagamo hakazamo abasore bakaza, ubwo baba bahageze bakamfata ku kibuno, bakamfata ku mabere, mbese bagashaka ngo banjagajage hose akankora akora. Noneho ubwo na bosi wanjye yabaga ari kubireba abona nabyitayeho, nagerageza kubiyama akavuga ngo nshaka kumwirukanira abakiriya ngo kandi amafaranga mpembwa ngo nibo bayazana, ngo ubwo nimbirukana ntabwo nzajya mpembwa ngo nibagenda bagabanuka. Ubwo bikamera gutyo narangiza nkatuza nkabura icyo nkora, kuko nabonaga nta handi nakura amafaranga na n'akazi kandi nateganyaga vuba. Mfite imyaka 17.
Ibyo byabaga buri munsi se cyangwa ni rimwe na rimwe?
Ntabwo byabaga buri munsi, ariko rimwe na rimwe byabagaho. Hari umupapa nibuka umwe waje yarabyibushye afite n'uruda runini mbona ari mukuru, watangiye no kuzana imvi, yarangiza akankora ku kibuno ngo sheri ngo shushu, ndetse akambwira amagambo menshi nkamubwira ati ndakuyamye mbabarira, ibyo ntabwo aribyo byanzanye. Akavuga ati ariko ugomba kutwakira neza, ukadufata neza, ukaduha keya zose dushaka. Byarambangamiraga kuko bankoragaho nabishaka, nta n'ibyo nabaga nateguye, nkabona baza bamfataho uko biboneye bagashaka kongera agatobero kabo, nkabiyama ariko nabiyama na bosi ari kureba. Ubwo nawe nashyabaga yitayeho kambwira ayo magambo yo kuvuga ngo nibo bazana amafaranga memba ngo njye mbitwaraho neza mbakore ibyo bumva bashaka. Nyikora muri ako kabari kuko nahamaze amezi atatu, ntabwo nari nabonye ahandi ho gukora. Rimwe na rimwe byambagaho, gusa byambaye inshuro nyinshi, nuko nanabuze ahandi ngiyo nza kwabona nari kuba nagiye kuko zirenga eshanu.
Bari izindi nzego se z'umutekano cyangwa se z'ubuyobozi wabibwiye?
Ntabwo nigeze njya, kuko natekerezaga ko ninjya kuko bari bunyirukane nkabura ahandi nkora, kandi amafaranga nabonaga nayo nabaga nakoreye aho ngaho. Uvuga ati nimbivuga n'ubundi aranyirukana, nta handi nabona akazi, ngize amahirwe mbona kandi kazi. Ubwo nibwo nahise mvayo. Na ka kabiri nako nasanze bimeze uko, nibwo nafashe umwanzuro ndavuga ati sinzongera gukora mu kabari ndaje ndicara. Ubwo nyuma nibwo naje kubona ubushomeri bubaye bwinshi, nshaka ahandi cyo gukora nyeho, ntabwo birambaho.
Ni iki wumva cyakorwa kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore cyangwa se abakobwa bakora mu tubari ribashe gucika?
Icyo mbona cyakorwa, ngo ndumva mwashyiraho urwego rwaturenganura.
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru.
Ngira ngo mwimviye ubuhamya bw'uyu mukobwa, hari icyo mwavuga cyangwa mwarinzaho ku byo mwimviye? Ndahira ibumoso bwanjye, baratubwira Rugwiro, ese n'icyo warinzaho, n'icyo warinzaho cyangwa wavuga ku byo wumvishije kuri ubu buhamya wumvishije kuri uyu mukobwa wakoraga mu kabari?
Uno mukobwa ibyo avuza birasa n'ibishimanye ibyo nabanje kuvuga. N'uyu mutangabuhamya atubwiye ko yagakoze uko yabuza kandi akora, ariko nyuma yaje kubona kandi kazi, birashoboka ava akora ako kazi.
Uravuga iki wewe ko ndewe uncira akajisha? Uratubwira neza mu byukuri mugenzi wawe wumvishe uko abyumva cyangwa icyo ashimangira ku byo yumvishe mu buhamya, wowe n'icyo warenzaho?
Ya murakoze cyane, nge nabyumvise neza, ariko ntago mbyemeranyaho n'umutanga buhamya kubera yuko bisa nkaho hari uburyo umuntu ajya gukora akazi ariko agakora projet runaka ariko atarayize neza. Ashobora nko kujya mu kabari bakamukuraho nka gutyo, ariko we ntirengagize, akirengagiza ikintu ashaka. So agiye afite ashaka amafaranga, ngo ntago amafaranga ari buyafate, ngo barankorakora, ngo ntago abishaka, yirengagije intego. Ariko iyo ugiye mu kintu ufite intego ati nshaka amafaranga, ugenda ukurikira intumbero yawe. Iyo udafite intumbero, ibintu byose urabyangiza. Ntago nemera ati bamukora ku kibuno. Tuba muri sosiyete zitandukanye, ahantu henshi hatandukanye, ahantu hari amaservice, mu mabanks, ahantu henshi hahurira abantu benshi. Izo mbogamizi zishobora kubaho ntago ari mu kabari honyine. Ahubwo nge icyo nabivugaho, mu kabari umuntu agomba kuhakora kubera yuko mu kabari umuntu utifuza gusabiriza bamuhemba amafaranga, agatunga umuryango we, akabaho neza, akarira n'abana. Ntabwo ntekereza yuko dushobora kureka akazi ko mu kabari kandi gatanga amafaranga ngo nuko harimo abantu batuderange. Ahubwo twebwe tugomba kwiga umuco wo kubakontrola, tukamenya uburyo ibyo ntitubyitwaramo.
Barakoze bagenzi bacu, ngira ngo mukomeje kumva uko babyumva cyangwa se ibitekerezo bari kugenda batanga kuri ingingo dufite uyu munsi y'imyumvire igaragara cyangwa ivuga ku bakobwa bakora mu tubari.
Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728 02 3232 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Iki ni kiganiro Ejo, ukomeje gukurikira mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari. Muri studio nk'uko mwagiye mubyumva, turi kumwe n'abatumirwa batandukanye harimo Prince ndetse na Donata, bari kugenda batubwira batuganiriza uko bumva cyangwa se bafata ndetse n'imyumvire bafite ku bakobwa bakora mu tubari. Ese imyumvire y'uko umuntu ukora mu kabari ari indaya ivuga ku bahungu n'abakobwa cyangwa ni ku bakobwa gusa?
Ni bose, ariko ku kigereranyo akenshi ni abakobwa ukije nyine no muri sosiyete, kuko akenshi utubari usanga abagabo benshi aribo batwitabira. Akenshi abagabo tuvuge ngo babari mu mirimo yo mu rugo bari kwita ku bana, rero urumva bahura n'ingaruka na abakobwa bakora mu tubari, kuko akenshi utubari tuba turimo abagabo.
Urakoze cyane. Reka aka kanya nakire mugenzi wanjye Christelle Uwicyeza adusomere ubutumwa bumaze kutugeraho. Ese mutekereza iki ku kazi ko gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa se abadamu? Christelle, umeze neza ubundi?
Meze neza cyane, wowe?
Yego, meze neza cyane nanjye. Ngaho tugezeho ubutumwa umaze kwakiraho.
Urakoze kumikaze rero bakunzi b'ikigano mudukurikiye, nanjye ndabasuhuje. Reka ubutumwa bwa none tubuhere kuri Hakizimana Ezekiel uherereye mu karere ka Nyamasheke, aho yagize ati gukora mu kabari ni akazi nk'akandi kose. Atahubwo uburyo sosiyete bafata biterwa nabo uburyo baba bitwayemo, kuko umukobwa cyangwa umudamu ufite intego gukora mu kabari byamuteza imbere. Nawe Shyaka Steven uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kabeza yagize ati usanga abadamu n'abakobwa aribo bakora muri serivisi zitandukanye zo mu tubari kuko bifatwa ko aribo bakurura abakiriya gusa bibagiraho ingaruka mbi ndetse n'inziza mu byiza nuko bakorera amafaranga bakabasha kwiteza imbere naho ingaruka mbi nuko usanga hari bamwe bahigira ingeso mbi bakishora mu buraya abandi bagakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina dukomeze kuri niyo kwizerwa Jean uherereye Kanombe aho yagize ati gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa abadamu biteye impungenge cyane gusanga abagana utubari ari igitsina gabo hari abagabo rero bamara gushyiramo agacupa imyitwarire yabo igahinduka ugasanga batangiye ubuhehesi no gutereta aba bakobwa cyangwa abadamu bitwaje kubaha amafaranga Dusengimana Matuseda we yagize ati abadamu n'abakobwa bakora mu tubari ntibagirirwa icyizere kuko abenshi sosiyete ifata ko baryamana n'abakiriya kuko abari beza naho Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati umukobwa cyangwa umudamu ukora mu kabari bimusaba kwisanisha n'abakiriya ngo akazi kagende neza ugasanga sosiyete bafasha uko batari bakabita indaya nabo kandi ugasanga birababangamiye dukomereze kuri Ganza Tibert Sabin uherereye mu karere ka Huye aho yagize ati ku mukobwa cyangwa umudamu yakora mu kabari nta kibazo rwose atahubwa imyitwarire agaragaza mu kazi cyangwa nyuma y'akazi ibyo usanga sosiyete ishingiraho bityo abantu bakagiraho imyumvire itandukanye Gaston uherereye mu karere ka Kirehe we yagize ati gukora mu kabari ku bakobwa cyangwa abadamu ntibikwiye gufatwa nk'ibidasanzwe n'akazi nk'akandi kose Nao Fred uherereye mu karere ka Muhanga we yagize ati akazi n'imyitwarire ni ibintu bibiri bitandukanye aturugero usanga ukora mu kabari utanywa n'inzoka bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ibi ni byo bitekerezo tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mukomeze mu byohereze turakomeza kubyakira tuzabiheraho ubutaha mugenzi wanjye yakomeza
murakoze cyane Christella ku bitekerezo bitandukanye umaze kutugezaho aho guse reka mwibaze nawe Christella wowe ubifata ute cyangwa ubyumva ute ku bakobwa bakora mu tubari
icyambere cyo nemera ko akazi kose ari akazi itandukaniro ni byo tuhakora naho kuvuga ngo imyitwarire kuba bavuga ati bakuru buraya ibyo ntekereza ko bitandukanye cyane n'akazi
turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/58/1411 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
Iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari muri studio nk'uko mwagiye mu byumva turi kumwe n'abatumirwa batandukanye harimo Prince ndetse na Donata bari kugenda batubwira batuganiriza uko bumva cyangwa se bafata ndetse n'imyumvire bafite ku bakobwa bakora mu tubari Ubu rero munyemerere mpe umwanya mugenzi wacu David Hitimana ku buhamya yahawe na Kayezu Esperance utuye mu karere ka Ruhango maze amubwira byinshi kubijyanye no gukora mu kabari dore ko amaze imyaka igera ku 8 abana n'umugabo we Karinganire Inosa kandi akora mu kabari ubu bikaba bibatunze reka tubumve turagaruka mu kanya
gukora mu kabari nashize nk'imyaka 8 nkora mu kabari natangiye nkirangiza high school ubu ngubu hashize hari nk'igihe kingana nk'imyaka 8
Akayezu Esperance ni umudamu w'imyaka 34 y'amavuko watuye mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo akaba amaze imyaka igera ku 8 ari umukozi wo mu kabari. Uyu mama mufite abana babiri b'abahungu arakomeza atubwira muri make ubuhamya bw'urugendo rwe mu gukora mu kabari ndetse n'icyo bimaze kumugezaho.
Natangiye nkorera I Kigali nyine ndakomeza ubundi gukorera mu Ruhango. Icyo byangijejeho ubu ngubu mbasha kwitunga nkatunga urugo, icyo nkeneye nyine ndakibona, nkabasha no kuba najya mu matsinda sinsabe umugabo nanjye nkatanga nyine nkoze ku mafaranga nyine nakoreye mu kabari. Umugabo wanjye ni umushoferi.
Nubwo biba bitoroshye kuba umukozi w'igitsina akora ukora mu kabari, Esperance wabashije kubyitwaramo gitwari bikanamwigisha amasomo menshi arimo nko kwihangana. Hari imbogamizi yagiye ahuriramo nazo
nk'abagabo wenda babazi ko ngo abantu bakora mu kabari ngo ari indaya kuza bagukoraho ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo ngabo ntago babura nyine mu kabari kubera babazi ngo abantu bakora mu kabari ngo ni indaya, babaza bakubwira ibyo bishakiye, bazi ngo umuntu ukora mu kabari bazagutereta mu ryamane uko babishaka. Nizo mbogamizi ubundi umuntu agenda ahura na.
Nyamara nubwo Esperance gukora mu kabari bimaze kumugeza kuri byinshi birimo no kuba abasha kuzamura urugo rw'abinyujije mu kwizigamira mu matsinda, ibi ni bimwe mu bimutera ishema kuko nubwo umugabo we ari umushoferi bimufasha gufatikanya na we maze bakazamura urugo rwabo. Karinga Ninosa twavuganye ku murongo wa telefone maze atubwira uko afata umugore we Esperance. Barakomeza kandi banatanga inama ku bagifitiye imyumvire itari myiza.
Nje mba mbona kuba umudamu wanje akora mu kabari mba mbona nta kibazo bintwaye kubera ko nk'ubu nkanje ndi umushoferi nkunda no kugenda nkanatinda nkaba nanamara n'icyumweru nataha, ariko mu by'ukuri umudamu wanje kuba akora mu kabari nta kintu bintwaye kuko tumaranye imyaka igera mu 8 kandi na kesi n'imwe yigeze iba mu gihe twabanaga. Nta kibazo na kimwe, nta nubwo njya mukekera ibindi bintu kubera ko umudamu wanjye aritonda cyane mu by'ukuri gukora mu kabari, ubwo nterwa ishema no kuba afite akazi ibyo gukora mu kabari nta kibazo bintwaye habe na gitoya.
Ni izihe nama wagira noneho abumva ko abadamu cyangwa se abakobwa bakora mu kabari ari indaya?
Inama nabagira bafe gutekereza ibyo bintu kubera ko gukora mu kabari no kuba waba indaya ni ibintu bibiri bitandukanye. Birashoboka ko ushobora no gusanga n'umuntu akora mu kabari atanywa inzoga ahubwo yaragiye mu kabari kubw'akazi akaba yita ku kazi ke gusa. Rero inama nabagira bashishikariza abantu ubwo gushaka akazi ku buryo ubonye n'akazi ko gukora wenda no mu kabari wanakarangira n'umuntu gukora mu kabari n'ahantu biba n'uburaya kubera ko mu kabari ni akazi rusange kandi ni akazi gasanzwe. Urabizi no mu ishuri biga hoteli management bishobora kurangiza ukabura akazi ko muri hoteli ariko ukaba wabona akazi nko muri bare urumva kugakurangiyemo no munacyo bitwaye. Iyo myumvire nishike mu akabari ntabwo gakoramo indaya, akabari gakoramo abantu b'ingeri zose.
Icyo nababwira ni uko akabari ni akazi nk'akandi nk'uko wacuruza butike nk'uko wacuruza ibindi byose. Icyo nababwira rero ntibagafata abantu uko batari. Umuntu nyine uko ufata umucuruzi ucuruza muri botike bari ko ufata umuntu ukora mu kabari kuko byose ni ubucuruzi.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Kuba hari bamwe mu bantu bagifite imyumvire y'uko abakobwa bakora mu kabari ari indaya, abandi bakabafata nk'ibirumbo, ibi ni imwe mu bitera bamwe na bamwe kumva batakora ako kazi. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, nge na David Hitimana, intumwa y'ikiganiro ejo mu Ruhango ho mu Majyepfo y'u Rwanda.
Arako
murakoze cyane mugenzi wacu David Itimana kuri ubuhamya bw'uyu muryango yadukusanyirije. Ngarutse muri studio gatoya ndagira ngo mu byukuri Donat wumvishe uriya mugore wumvishe ibintu bahuriramo ubona atari imbogamizi cyangwa se bifite izindi ngaruka nyinshi cyane kuba wagezemo.
Murakoze cyane ku giti cyanjye ukuntu ubuhamya ndabukunze bw'umuryango baba mu Ruhango kubera yuko atubwiye ibintu byinshi bitandukanye. Yagize imbogamizi agira byinshi yiga kwihangana akomeza kugushyigikira intego yiwe atunga urugo rwe ni ibintu byiza. Rero ku kijyanye no gukora akazi ko mu kabari abantu benshi bajya ku ruhande rubinga abagabo barabafata ariko bakirengagiza yuko babafite n'urundi ruhande rwo kwihangana kugeza ku ntsinzi. Icyo navuga rero ku bantu badatuma bajya gukora akazi kubera amagambo y'abantu nta kintu na kimwe kitagira imbogamizi. No mu kabari ushobora gukora ugashyigikira intego zawe amafaranga ukayabona ukiteza imbere hanyuma wahaga ko abagabo bakuderanja ugahindura akazi ariko ufite ikindi kintu cyo gukora. Icyo navuga rero ku bantu umuntu wese agomba yumva bikunda yabishobora akazi ko mu kabari yagakora. Ntekereza yuko abantu bavuga ko abakobwa bo mu kabari n'abahungu babikora of course ntekereza yuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Bosi niba akubwiye ati shyira wakira abantu nago wabikorera aho ngaho ibyo by'uburaya ibyo ngibyo bikora nyuma y'akazi ni ibintu bibiri bitandukanye kimwe nuko n'abandi basanzwe babikora. Rero ukora akazi ugasava ukakira abantu hanyuma ibyo by'uburaya ubikora wasutse wavuye mu kazi.
Ndumva rugwiro hari icyo ushaka kukubwira rugwiro sinzi ikintu wamubwira sinzi ikintu wamusubiza kuri ibi bintu amaze kuvuga.
Icyo nge namubwira ibyo byose ari kubivuga wenda ahantu asa nkaho wenda twafa kwemenyaho ni hamwe kubijyanye na societe kuni gufata wenda ibyo byava ariko ngiye umyitwari wowe ushobora kuba wabasha nyine kubyirinda. Ikibazo b'abantu bari mu kabari babagabo barimo banywe bagusindiraho abo ntabwo babasha kubirinda kuko urumva na boss wawe arimo arakubwira bafate neza bagira iki ngiki. Rero ihohoterwa n'iryo uhura naryo kandi se wabona ukuntu ryirinda.
Iki ni ikiganiro ejo ukomeje gukurikira mutegurirwa n'umuryango ejo teko ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi turi kuganira ku myumvire abantu bagira ku bakobwa bakora mu tubari.
Wakoze kubana natwe uyu munsi wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi watwandikira kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/54/14. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa azuka dusangiza icyifuzo cyawe.
Reka ngewe rero nsoze mvuga ngo gukora mu kabari mu byukuri uri umukobwa ntabwo ari ikibazo ahubwo bitewe n'intego ufite mu byukuri wabikora mu buryo bwiza budateje ikibazo muri rusange. Murakoze cyane. Reka mbashimire ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwagerageje gutanga. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nige na Roger Mizero Crispe yari kubanga bw'ibyuma ngiye wakibagezagaho nitwa Doris Mugisha. Mwakoze kubana natwe uyu munsi ikiganiro ejo nakagaruka. Shalom.
Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte?
Ahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango. Amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga. Mbazo usobanukirwa uko wayakemura.
Ubundi cyambere ni ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha kuri iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye kuri ntabwo amakimbirane abasha gukemura.
Kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Sinarinzi ko waba tonton udafite akantu nabimenya ruko nanje mbaye tonto. Sinarenze kwa ba papa biherera bagasuka marira yo kwarika kuki mutambwiye ko kwi papa uki mama
harukwirwanaho. Yeah.
mwateze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru reka mbashimire rero mwe mwese mwarimo duteze amatwi kandi n'abararikira gukomeza gukurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika Dieudonné Cyubahiro niwe wamfashije kwegeranya iki kiganiro kuri micro mwumvaga Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
Radio nziza y'icyitegererezo Ifite Amerika Radio ya